wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. Dowladda Maraykanka ayaa in yar u jirtay inay mamnuucdo applicationka baraha bulshada ee TikTok kadib markii aqalka wakiilada ee Kongareeska Maraykanka uu meel mariyey hindise sharciyeed ku baaqaya in shirkadda Baydance oo ah ta TikTok iska leh ay applicationkan ka iibiso shirkad Maraykana, amaba laga joojin doono in applicationkaasi uu gudaha Maraykanka ka shaqeeyo. Haddaba maxaa sal u ah cabsida dowladda Maraykanka ee applicationkan? Maxay maamulka TikTok kaga jawaabeen? Muddo intayn leeg ayayse qaadan kartaa haddii sharciga Kongareesku meel maro in applicationkan la joojiyo? Intaynaan su'aalahaas ka jawaabin, bal aynu horta eegno taariikhda aasaaska TikTok iyo guusha uu xilliga gaaban ku gaaray. Waa kan Bedr Jimcaale oo maadada computer science-ka ka dhiga jaamacadda Cincinnati ee gobolka Ohio oo arrintaasi sharxaya.
TikTok waxa iskale company la yiraahdo Baydance. Baydance-na company internet-ka ka shaqeeyay buu ahaa. Markii adigu 2014-kii waxay iibsadeen company kale oo yar oo isaguna TikTok users badan lahaa oo music ka shaqeyn jiray. Marka hadaba ayay isku biireen oo company-ga merger-ka markii sameeyeen ba waxay noqdeen in company uu noqdo oo Baydance-ku oo users badan soo galaan. Waxaana uu aad isticmaalkiisu sii batay 2017-kii ilaa iyo xilligii koronaha oo dad badan ay aad u isticmaaleen maadaama dad badan ay shaqooyinka ka maqnaayeen gurigooda joogeen. Marka halkaas uu ka fido u noqday maantana ilaa adigu dad lagu qiyaaso in ka badan 1 billion macaamiil uu leeyahay.
Waan garta. Marka bal dowladda Maraykanka iyo wax isku haystaan haddaad faahfaahintaadan siist.
Dowladda Maraykanka iyo TikTok inta badan waxay isku hayaan waa competition-ka Google tartanka u dhexeeya waxa weeye waxay salka ku haysaa tartanka u dhexeeya Maraykan iyo Shiinaha. Kabinigan TikTok waxaa laga leeyahay dalka Shiina. Marka Maraykanka hadda waxaa bardhowey Pew Research ay sameeyeen, kabinigan layra Pew Research uu sameeyey wuxuu sheegay in dadka Maraykanka ee da'doodu u dhexayso 18 ilaa 34 inay 60% ay isticmaaleen. Marka data badan oo lagu qiyaasayo 70 million oo macmiil oo datadiiba ayaa kabinigan TikTok hayaa. Marka dowladda Maraykanku waxay ka shakisan tahay in datada informationka ay hayaan in dowladda Chinuhu access u yeelanayso isticmaali doonto. Waxaana inta badan lagu eedeeyaa TikTok inuu ururiyo information ka badan social mediada kale ay ururiso. Marka Maraykan concern walaac u qabaa waxa weeye in mid dhaqaale oo ah in kambaniyadii kale Maraykanka la tartamayo, talabaadna in datadan ay gacanta Shiinaha geliso. Marka labada walaacba Maraykanku ka qabaa.
Waan gartay. Siyaasiin ay ka mid tahay gabadhii la tartamaysay madaxweyne Trump, madaxweyne hore Mareykanka Trump, haddana murashax xisbiga jamhuuriga Nikki Haley maray khudbad jeedinaysa waxay tiri wuxuu maydhayaa maskaxda dhalinyarada Mareykanka, brainwash buu ku sameynayaa. Marka dhinaca freedom of information amaba in dadka Mareykanka ay ogaadaan wax ka socda Mareykanka dibadiisa, dadka qaar baa ku doodayay arrintaasi kaalin ma ku leedahay?
Way ku yeelan karaysaa, laakiin in badan waxa lagu eedeeyaa TikTok in bahashan waxaan la yiraa algorithmka uu isticmaalayo inay yihiin algorithm ka sareeyo ka horeeya kuwa kale isticmaala social mediada kale. Marka Nikki Haley markii probably ka hadlaysa arrintaa waxay referen gareynaysay algorithmka isticmaalaan oo more specific u ah. Marka tan ka weyn waxa weeye maaha informationka damaanta meel walba laga heli karaya internetka front, laakiin datada Maraykanka iyo inaan de Maraykanku u protect garanayo kambaniyadiisan kale ee social mediada. Waayo hadda sad ogtahayba TikTok uu ka horeeya Instagram iyo Twitter, wuxuu kusii dhow yahay YouTube inuu gaadho. Waxaan la aaminsan yahay sa rate hadduu kusii socdo inuu YouTube kana dhaafi doono isticmaalkiisa oo eventually uu noqon doono isagu platformka qura la isticmaalo. Marka datada iyo informationka uu ururinayo ee leh maaragtay magacyada iyo locationada iyo meelaha, waa waxa dhow la isku isticmaali karayo, dowladuhu isku isticmaali karayaan. Marka walaacoodu halkaas ku salaysan yahay labada dhinac buu leeyahay, taa dhaqaalaha iyo tan competitionka ah inay kambaniyada kale Maraykanka uu la tartamayo.
waan gartay kambanigu muxuu ka yidhi eedahan ay dowladda Mareykanka u jeedinayso?
Kambanigu waxay eedaha weydiideen, waxay leeyihiin annaga dowladda Jaynu nama kontrolsho, xitaa waxay sameeyeen informationkoodii ay dadka Mareykanka 170 million dadka Mareykanka ay isticmaalaya waxay xaggan Mareykanka usoo rareen, oo kambani Mareykan oo kale Oracle ayay heshiis la galeen oo le maaragtay cloud infrastructure. Marka kambanigaas hadda informationka ayay leeyihiin, waxaanu informationka ku haynaa Mareykanka gudaheeda iyo Singapore oo Mareykanku aanu xasaasiyad ka qabin. Laakiin arrimahaasi Mareykanka ma qancin, waxaana aaminsan yihiin informationka TikTok uu ururinayay in dowladda Jaynuhu xilli kasta ay u baahato ay heli karayso, oo shuruucda dowladda Jaynaha ee dalka ka jiraay u sahlayaan inay maaragtay ay informationka gacanta ku dhigaan. Marka watan baarlamaanka uu sharci baaskareeyey aqalka hoose, oo weliba aqlabiyad 320 xildhibaan u codeeyeen in kambaniga TikTok lagu khasbo in kambani Mareykanka laga iibiyo, oo marka hadda biilkaasina sharcigaasina kolaha sare ee senatka ayuu ku maqan yahay. Sidoo kale madaxweynuhu Biden wuxuu sheegay inuu haddii senatka uu soo maro inuu seexi doono.
Waan gartay. Marka ugu dambeyn, haddiiba ay dhacdo inuu isku raaco Kongreesku, goorma ayaa go-aanka ugu dambeeya laga qaadanayaa kambaniyan?
Weli process dheer bay maraysaayo. Senatka markuu tago kulay dad badan oo waxa jira senatarada qudhooda oo maaragtay kasoo horjeeda, markaa weli waqti badan baa ka hadhay. Laakiin haddii uu senatkana soo maro madaxweynuhuna saxiixo oo sharci noqdo, waxaa dhacaysa markaa waxaa la siinayaa oo sharciga ku qoran 6 bilood gudahood inuu TikTok u iibiyo oo kambani kaloo Mareykanka ka iibiyo. Marka taasina ma sahlano, oo TikTok markay iibinayaan waa inay fasax kasoo qaataan dowladda China. Dowladda Chinana say sheegtay ma siin doonta fasax inay iibiyaan. Marka wax badan oo waxaa jira weli harsan oo prosesska loo maray kambaniga.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Intaynu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.